Hey man boy, what's up? I'm good. Dondoka babu, bala langu tunalijua.
It's called Dad.
Nyingi dua. Shajua. Kodi kamua. Shajua.
Acha nitafute pesa. Swali tu dharau, vipi wanajileta? Acha tutafute pesa. Swali tu dharau, leo tunapeta. Oe, ni mwendo wa kuwafungia.
Vio.
Staki mazoea, uongo, unafiki umbea. Staki mazoea, wanama snichi shawotea. Staki mazoea, nishuke mkwame mnani umbea. Staki mazoea.
Usoni kama watu, wanatuombea njatu. Wea aina kufeli. Usoni kama watu, wanatuombea njatu. Aina kufeli.
Nyingi dua. Shajua. Kodi kamua. Shajua.
Acha tutafute pesa. Swali tu dharau, vipi wanajileta? Acha tutafute pesa. Swali tu dharau, leo tunapeta. Ni mwendo wa kuwafungia.
Vio.